Osifuni Mungu, arranged by Roger Emerson.
Watu wote, viumbe vyote, awaye yote, sifu Mungu. Watu wote, viumbe vyote, awaye yote, sifu Mungu.
All creatures of our God and King,
Osifuni Mungu.
Lift up your voice and with us sing,
Osifuni Mungu.
Thou burning sun with golden beam,
Impeni, Impeni.
Thou silver moon with softer gleam,
Azeni, Sauti, Impeni.
Fiume yote vya Mungu wetu, na mfalme wetu. Fiume yote vya Mungu wetu, na mfalme wetu.
Azeni, Sauti, ili nasi mweme.
Faseni,
Sauti, ili nasi mweme.
Amen.